yande joni tori min tay sappo e joy studio kalangu habaruje fulfulde kori janyalle mo hanne en kaltana hala cubaki ko wada dundu konna kawon subagol horojo leydi men Niger ko jangal aranal kanyo député be heybe hambe jodo sudu sawara dundu konna ni fawar joni ko nyalli kenya warde hande kawon ko min kaltudo mun dundu ni woni ko ekibaruji meden hande Soumana Amadou janganta habaruji dido ni e fulfulde go fugina nan do ndere galle nyemay do kuto lati fawar jonne intra gudel didabo non no wodi ko watto hono cubaaki no kuje sappo e jegon no tawadu konnan ni hono filago nyemay do endan ton endan ni be gadi fawar jonne limorde endan kana wonno wodi kullal tadje kewde ko be ji e gollal gal enna yorno Habibou Garba waddani mi min pirte fulfulde ketnel na yewtande
yande jie tati jemma wakati yoni gallimo gal talki wote fuddi ko der bureau wote lamba herme e chapande joy e nayi centre gudel der arrondissement goobo mo gallu nyemem de nyallana yasin himbe no gara no gada wote mabbe wakati goto on himbe bureau wote lamba herme e chapande jeego e jeego o sini natugo he are wote mabbe gambe pudda limogal der classwal gotal gal wakiliibe partiji din fu gi yerdortako e niyamube koodi Ousmane Hassan mo bureau wote lamba herme e chapande jeego e jeego o fantini
minen sadorna amin kanni won to min nata min gada limgal bota do du de min bi min gadan limgal gal himbe garam diwami de class uji didi min nati be jabay Yasin do du jama'are wonno filimin san
starum de pie
gada fodu foda be jodake Yasin onda he are wote mabbe dey kabbinibe no denibe no horejo biro on fantini
men na onna joni emen don emen do mi faabe kanta kamme kebayna to de class u wadu de limon ada kaji indo no ideni
secrete bi
der biro wote mo lamba herme e chapan e joy e nay himbe kema joy kan hani woto himbe kema dido he chapande tati e jeego o kan woti himbe sappo e joy kan wote mu en wodai
noni commune rural mo wuro gelaajo wona le departement mo say don du konna no wodi nokku hono cubaaki chapande joy don ne kay wadi nokkuje nay ko laati heba wadde cubaaki mudum kenyande enda dum wonno ko maire hono leydi enda halnimin o hollidi o wi der majju fa hande himbe bombe no kay won ko wardon enda be buli nokkuje didi laati du konna ni hono be dillidi e mota laati ka kam wadduno hawjib cubaaki enda be jaadi du konna e awjo mota ka kanyo e jaadi dum nani ko Amadou Soumana sanda halnimi e lalol o wiidu ko nan gurde do fu tabakana e do kero hakku Niger e Burkina Faso
do wotti dini kawun ko wula tasia kan wur bambale jiftu men mi wari dan dan kay mbulidi gada ko mbulidi dum be dildi ke sen dan e lore ko luwono nen yaara sukaabe fa yaa wada golle den ko lore kan ko dan no wonde nimbi di don kan woni jon lore on kan e gibbi mudo donc le biroji dinni tawa hande ni vraiment golle wada le mudi kan woni chelol balol buluwaga tasia ayo e mayanga sandagu e chelol balol kan e buluwaga kay yurni hebe ni baye alla jote wada wodano ya do me fa ni be wargina heba do terabe to tene kan ka di jabe ngoda de so
non ni to enda agades du konda ni hono biroji na mi nokku cubaaki hembere e joyi hembere e jeego hembere e jeddi kany e hembere e jetati don enda du konda ni wadi hono ko welay himbe feeseda kala kenyande enda wakkar cubaaki watto faro yande didi nyaloma non ni dum wadi ko fawar joni himbe ko watto joyon kay woni ko nanga e de fi on enda ko polisi be gatti juddo mudum alla e ko waddum enda nani ko fawar joni Suleymana Amadou goto e latibe fawar joni wari subate
C'est le quartier Hirsch.
Der bangere Hirsch bureau wote lamba herme enay herme ejo herme ejego o fara yande didi nyaloma lore gon wari waddi himbe be inde mabbe gala do talkuru wote biroji din do ibe jogi kartuji wote ibe jeya ko himbe je be garay jabi kartuji mabbe no min andini sogeji gondi no be deki juude e mabbe misali min jamana goto fu hokkami kartu mun inde tawa der kartiji din no siede inde mabbe ga hana inde mabbe wakati on dum be padda be galana kambe jo
5 ki on ete arrete
nonni fa hanen to en danni sen jewama agadez ono cubako waduno har fila ko darto conseillerbe wadi no hanre no wodiri wi amadou fa hande hono fedde hawjen cubako de enan dareke hono wadi ko wato ko tay dum wadi fa dum wodi kano woni hada e lawo goldo ni wadi du kono fa hande kulle godde lati de velay fe seda kalay maitre omar kondo lati kam woni horje seni o mo famina en dum e dum woni ko jaccani be le majju wakari mo musa mamman landimo
comparativement au
de en dari e woteji arani di min kibi sadornam ar ko darata ada yara are woteji di enda amma helawol gol sadornon gon funo min kebay min gatti hawjotobe filla adul are den enda yara der communityji di enda fu dodu der fedde seni region no wodi be min gatti hawjo filla man ko watta illa goddum jacci der are den sey min kalani ko jacci dum enda yari do ko yawi der biroji woteji di min kibi sadornam ar ko darata filla wotorade procuration ano derol windude hokka goddo lawol wotanade himbe pamay no be nawtoro derol gol en amma ko min pamtini ardibe biro wotebe sey mosala majju
ki par rapport a ce problème
to enda maradu konna ni se hisama no wada himbe million go e feccere ko han tawe ye wado cubaki kenyanki enda han horejo leydi kanyo deputebe dum du kondani wakati biro di fudoto golle mudum be bi dum wadi hono faawre ne balla do majju sanne sanne kanon woni ko saktowi cubaki wadi no hanre no wodiri yorno faawre jondu kondani himbe lati be garbe fa jeewbe jiiri dum faamiri dum nani ko faawre jondu kondani bandimi mohammed mamman landi horejo seni ton endan maradi biten maitre zada haruna ko halne mo do fio
on a pu ouvrir
wudal biroji wotedi fu pirti sani no wodi goddi di pirti laway himbe du no don no garno boto fa wakati mabbul majji yottu region maradi himbe million e ko deki ka en binda gadana kartiji wotedi jamani di anda biroji woteji du ujunaji nay e keme jeddi e lasoji didi ka en godi e woteji conseilgal commune e region min gi'i ko do andan himbe burtake sanne gari botake jam e sehu yawtintobe be andan gari no dara be binda ko be gi'i denbe lildana pelle be lilibe didum holladu ko himbe no kane tittinkinade gada gollal lobba
non wontiri hono filla cubaki ko wadi kanya noga e jet lew desam dum noga yi der leydi niger do fi hojugol horejo leydi kanya deputebe to andan di fa cubaki wadi kano woni wi ama himbe latibe jotto fa walla himbe do filla cubaki enda hoja be na cukolo pamari non sanne dum wono ko fa andi bandimi tarnan fuda ahmed ni lato non difa o yow yo biete do abubakar hasan goto e himbe seni difa halini mudum sabi dum
les assesseurs
Hassan Serube o gonano adi arido bureau wote on kan warta adamu der balle jom bangere den na jowuro be gatteni non tinare dembe adatanu sukabe famarbe be e gada Hassan Serube hana du kambe tan ba partiji din endan cukabe famarbe adi gadi delegue mu dundu hegaaki golle delegue hana golle famare non gande no wodi ko wadi ko hana windede haali to sukabe be endan bawa gadi
dit ce n'est pas bien
ele figo nar cubaki enda ni hono nyalande noga jeddi lewru desambe noga yi no tawande ne kay du kondani himbeje latibe du kondani hawjotobe hono cubaki endan ko heewi fu be bi hono kule de ngadi no hander no kuje kewde kano woni sador maji du kondan be jidum kambe ben endam biyetedo sakina asokba muhammadu horejo no endam biro cubaki godon nani ko halani bandimi olivier asokba vi ko landimo no won ko be jiri
balɗe ɗe fuu no hani min tittinkino nder golle amen ɗe meɗen kani wattude nder koye amen ko tammude himɓe leydi meɗen fuu dow golle amen tawa hanne ɗum lawol du fa hanne hollude ko rewɓe mbawi waɗɗude nder nomen tawa emen golle hanne hoya ba no wodi koɓe keɗi he amen amma kamɓe du no wodi koɓe kani waɗande men ko watta golle ɗen koyanamen seni no hani kandu darude ko waɗanamen ko watta minen du min mbawa waɗude golle amen ɗe
avoir des bons résultats aussi.
Non nar fi la ko nar cuba kenyan ki do leydi niger fa hande se ngarti do mun do gallu nyemele commune nayabo don du kondani hono kambe hawjibe hon nokkuto cuba ki waddo enda be bi kambe do be ji sator maji kewdi yerno biete do rabiu hamza alkasum lati do goto e wombe le kurnde enda haldiri le commune nayabo gallu nyemey o wi golla mabbe gal heewri be kenyan de enda sanne o halni dum Olivier Asogbavi.
La grande difficulté.
Sadorna maudan amin dam kanni woni golle didi emin gon miden gada miden pamdina himbe nobe botoro miden kawji du fa handen filla woteji din enda himbe hewbe andano botoro be perodirta ala maji parti din enda kamfu enate himbe be miden kollabe to be takka kulli mabbe jonkay kambe ni jey hitoyde natal neddo mabbe wotonto golle non de parti ji din enda e gomnati kani wadude himbe de gonga ko e mabbe pirtaaki
ba
nonni to enda maradu konna cubaki wadi fa wodi taamadu konna ni hon himbe latibe hokkabe lawol nata nokkude gam batte jewa be fedde be tende wanep de leede men afrika jewore fille cubaki be njari himbe to enda ben darawi nokko no dum wari dum wadi ko faande horje mabbe ne wi'e yakuba taway muktar ahmadu bandimi yewde makko halni dum hononi
au niveau de la région de
région maradi yewtin tobe cubaki ji din laso dido min tawda yeso mabbe biroji din pirtete yeso mabbe dudi mabbete limgal gal fa handen yeso mabbe gal wadete do cubaki ji din gadiri fu sey be binde be kalana pelle de lildibe denino wodi sadorna maudango kebadam ibe bawidu halande seni sey dum dara dum heba mosola majja min geeyidu fa handen ko biroji din endam pirtaka der wakkati bi ado yewtin tobe beedu be wanep lildi gadanama ekkintinoje ko watta be bawa gadi golle mabbe
bien leur activité
non ni tiagal hon eruji ko watto sappo e didi cubaki no wade ele nokku cubaki hemre sappo e jenay na ko yande jeddi e minta sappo e tati ko kawji no kurnde enda mabbe no kurnde enda o wita kena madang ada halimatu o holli du konda o wi hono dum do woni go makko e aragol cubaki enda o wi dum wadi dum tidi e dum hoyi
ça c'est très bien
wadi ri no haniri men puddi loy illa jande jeetati musubaka men puddi men mabbi futuro jande jeedidi mintaje sappo itati hanu be wada cubaki keme nayo e jeego yaabe suboyde keme dido e lasoy dido weli kan sanne hana ko hoyno kasen kuma on tiida e sanne
trop difficile
nonni har fi la cubaki enda hono fadde mudun yottaade non wono hono nonni fi cubaki fa ware jondu konda ni hono sen jeewi ko wadi alangal enen noga e lewru december fadde mudun yottaade no wodi kulanteje kewlati du konda ni hono himbe wadi dum dum du konda ton zender be burtini qur'an gam wiide himbe hinno no huno do qur'an enda huno ko lati horje seni zender o janci dum o wi dum wala gollal hono bibbe wuro non laamu leydina laamu to enda kanyun tan wodi lawol wiide qur'an wadde jojjine gam batte himbe kunoro dum shaybu musa kamon horje seni zender nan ko halni ali kayta
j'ai toujours
wakati fu mido hala mido wi'a ko cubaki ji di enda no kana gadire der hakkilu fukkin fille huno raade qur'an wara der majju laamibe kan en je wi ude himbe gatti kunoro dewter qur'an de amma neddo fu wari wi'i watta himbe kunoro qur'an o wadai ko woni e lawol dum du sabi ko mido watta dani yaade himbe ko watta be acce wadude irkulle de ko be bi'a huna yere wadi e tittinkino ni kambe du be gada ko watta himbe mabbe burto jaha woto wadi dum woni ko be kani wadude
constance pare
e do dum ko habari me fulful tilisemi assalamu alaikum mbalenta jamwali
hey banna no gonda ko woni habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillahi tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coy lumo de lore faba faba don nemmi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo loktorojo idon dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi kunni o wela banun nanul
hannana nami da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid 19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kulon nyogungu covid 19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bandirawo seede en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi himɓe imma nyawgun en nden tan non ketten kisen imma maggu
inara e ñeño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy enen
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wat der jeddire
asawe alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten fada studio kalangu yadu leydi Niger.